raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee ijoo torban darbee keessaa irra deebi'uun isin dhageessifna. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya qophii keenya duraatti dabarru. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Abiy Ahmadiif beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Olaa Irreensoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuuf hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaaf aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Katorbee kana Tsahaay Daamxoo nuuf ergite ture.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaagaa'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee loltee wayyaa waraanni waliin wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiy Ahmad dhalataa Oromoo kan ta'e erga waarratee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraanarratti hirmaatee eega deebi'ee immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufit. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti hirmaata. Diinni kasii lole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktor Abiy yaadanis achirratti hirmaatee jira. Qaamanis achirratti hirmaatee jira. Waraana sanirratti waraanni sunilleen ammoo dubboolabbiin argatini marsaa tokkoffaa fi Doktor Abiy kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee warratee gara mandhee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Doktor Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaa'ee kan deemu utaate beekamtii kennaa fi abbaani.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee sadiin dabaalameeti jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaam.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa hoo namaatiin farduma san seete. Farda saniin abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaati mallattoo taatee biyya dibbaa gabrummaa. Deewaarrattee injifannoodhaan mo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa biyyi keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi kabachiistee asiin turte. Kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi abbaa biyyaa kan kennameefi immoo biyyi Afrikaa tun biyyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa tana akka nama gadi aanatitti ilaalanii biyya Afrikaa tana biyyi Afrikaa tun immoo biyya rakkatu mallattu. Rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cimqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiy wanna kana waan guutee kenneef, waan guutee kenneef kanammoo kana ulaagulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti fufan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qabaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qaba jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Akabbaa gadaa kana nama dura aane nama dura jiru nama biyya bulchu nama
abba biyya abba nagaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Doktor Abiy jechuun Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti ka namni hundisa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kenna. Moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasni fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kennittanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caalaa kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhani ilma jaallatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo duruma qabeetoo jaalatudha. Jaalala kan ka'e maqaa kana akka moggaasa natti mul'ataanii bifa kanaan gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiirraa dhufa beeke. Maatii qofa oduu hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firree hundumaafu maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jira gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'e jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffatoota keenya amma immoo qophii itti aanutti ceena. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi keessaa tokko kataateef baay'inni lakkoofsa uummata ishee hedduu kata'e magaalaa Niiyoork namoota magaalattii keessa jiraataniif lammummaa Ameerikaan qabaanne filannoo bulchiinsa magaalattii keessatti akka hirmaataniif gumiin bulchiinsa magaalichaa torban darbe keessa murteessee jira. Kanneen keessaa tokko kata'an
Jaakiliin Godoyee jedhamu. Yeroo dhiyoo waan kanaan dura argame hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota Niiyoork isa dhugaa taanitti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoyeen lammummaa Yuunaayitid Isteetsi kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa Niiyoork keessatti gaggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there have been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kabisa darbe gumiin magaalaa Niiyoork seera namoota 1,800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, giriin kaardii yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen Dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara Yuunaayitid Isteetsitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa Niiyoork ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Meeriland, Vermontif, California, kanneen lammiintaaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Profeesar Seeraa Richard Briefold gama Skype'iin raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level, it's possible, and I think they'll probably would be more resistant.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rogers, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolugaraarraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to, our society already. So why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota soddoma yookaan waggoota soddoma as jiraadhu marti hundeenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantich Rob Ord yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammiin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Profeesar Briefold akkas jedhu.
Actually, to the Board of Elections to do this right.
Akka ni yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoyeen akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaarraa qabuun filadhaa jedhan.
Muddeen 18 addunyaa irratti guyyaa godaantotaa ta'uun yaadatamee oola. Namoonnis lubbuu isaaniitti murteessuun godaanuu itti fufanii jiru. Kanarratti gabaasa qindaa'e jaalannee dhiyeessa.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyyaa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Mediteraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko kata'anii fi maqaan isaanii Taangaayi ta'uu kan dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediteraanee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who have already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediteraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaarraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I come with my father to the Libya and
Abako Walin Syria ke sadufne sababin sas umrin ko kudasadde gunnan gara dula waranaatti ergamum mala kanaf abako jin kara Libya taliani senuf gama galanan yalle jeder abba film akasumas godantoni kan nembro dibasa di jalan kan barar sama yoto kunis wardiyota ndara galana kan Libya kannen dirqid angodanto ta gara Libya ti debisan ega samudate boda jedu gare barasi totara anitan
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters which we would still in any case never
akayadut dufani gara galanati akanutin senef ittisuf jecha nudorsi suf yala turan nutimmo yomiyu gara bishan galana Libya ti senne himbenu jedanir jarmean godantota dunya yokan IOM godantoti haran Libya da qaban qabin samir gedelana ma gadade ma bulet samudata jed godantoni gutuma Afrika rataan kanaka Anabel Phillips Europa keset nagenya argachu barbadu Anabel umrin sodomilam
security of life in Nigeria.
Jirachu fi nagenya barbachisu Nigeria ke sargachu ndendenye muchakef muchakof nagenyi barbachisa sababinsa Nigeria ke nagenyi doka najiru hinjiru jedani ojin bararsa kan galana rakun lafa hanga biye Denmark ge su qofarratti gaggefamun bidrungo danto tafete hundu marguf carrajiru tikesa qektonna kafal manit wojini bararsa gaggefam godantota imala bala ama kanatti akkasenan jajjabe sajed Claire Juchat gurmu bararsi totara akkajedanitti garu
we can see that clearly during COVID times as well last April for instance in April 2020 when the pandemic outbreak
yero werere dukuba COVID 19 kai batiye bilabar kuma lama digdama kes sochi gutuma dunya lamshe sesanayu namonni biye ofira esani baaturan garu bidrun sani balamu date akature gabasa heddut nu dakkabature jedaniru namota imala galana ra bararsaman lakofsan gaata an enna argatan karabu fatadoni isakami akagara lafati bafaman taliani turamad namakka hamati dukupsad guyafur bod karabu fatadoni lampadusa basune rodan damet godantonni akas jiran gara taliani tidenna jedan rud elemando barasitota kana walin turte odugabastu radio sagale amerikati tumurri malakana bararsamani nagamba utaera namota lubbuna fan hanga tokko fimbo kana dakkabun wogoti deera fudata tarkanfinittan dukuba covid 19 qabachu fi isusani ilalamuda sana boda garawal tale ke saturani daanna siyasa yokan baqattumma fudatamun sani murtefama godanto ta kanembrof galana rabaun ehamni kan kennam augusta sicily rati sana boda galana raba ani lafarat imala jirenya kabro jalqab dahanna siyasa argachuf wogota deera fudachu mala kanen carraqabe sahin tainimmo garabiyo fitti debi famu yokan achu mataliani ke satti badani jirenya seran ala dinagdensas hamata ejiratu
Gabaso turban darbinu dakkaban ke sa tokko hidamu gazete sa tamrat nagara ilallata nakur malkatu gabas
waltaji sabai maliyawasa tararani turk jedamu undisuf kupe sumawlanan kanujetu fi kanandros milto gazeta addis nagar jedame waamu obbo tamrat nagara magala finfinne ke set erge qabamani hidamani guyonni afur darbani ru jedan hati worrasani addis salam tasfaye Addi Salaam akka sagalee Ameerikaa dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taamiraat eessatti akka hidhamanii fi sababaa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
Majammariyaa kan biyyi sabeetii gahuuf yoo ta'u bakka tokkotti kan xayyiqaachaa'u yaa barutuun marmaariyoo funuun ፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱትን የፌደራል ፖሊስ
ፖሊሶተ ፌደራላ መና የሰፉረተ ዲዴመን ርደዴቢን ኤሰት ጌስቱ ጀኒጋ ፈኒር ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋት ጌስናሉ ጀደን ሰባይት ጠሜፍ አመስኒትኒኑ ቁረነዎ ወደቤቱ ጀደን ኦሶድ ኡስተኒስ ኖርገቹ እንደንደሰኒ ድልበታፍ ኪብተተከኒ ደማንጋ ፈተሙኑ ጀደን የሮከሌሰ ደግሙስ እንጅሩ ጀደን ሀርደሌ ደግሜ እንጅሩኑ ጀደን ኤሰተ ከጌስተኑ ቲማ ጀኔን የሮጋፈን ኤኙሉ ይኑትኒምኒ ከኔን የሮጋፈኑ ኮልፈንፋቱ ጅሩ ዋን ሳንጉደን ነመዲባ ጀቹን ዱበተን ሞቱማን አባወራሳኒ ቦታምራቲን ኤስ አከጌሴ አከይሳምቤክስ አዲስ ሰላም ጋፈተን ይጅሩ
እንግዲህ ለሰባዊ መብት ኮሚሽን ምኛ ጉዳዩን አመልክተናል።
የጋኑቲ ኮሚሽን ምርጎት ነውማ ኢትዮጵያ ትሌ ቤክስስ ነጅራ ኤስ አከጅሩ አደባፈኔ ስንቲም ናኑን ጀደን አማ ከማቲ ቱዋምቤ ጎርባን ነምኒ ማሊፍ ሞቱማን ኢአሜን ጀን ነሞተ ሴራ መነኬ ፈኒ ከበጀው ሴንሲስቴ ፉረተኒ እርገደመኒን ቦድ ኤሳ ከገይሰን ሂሙደቡን ነመረክሳ ነምኒ ነመ መናፉ ኤዴም ኤሳ ከገይሰ ከሚኒ ሙዲዳ አቲሳይ ሰጅራጅት ሀጅራቱ ዮሉቡን እንድሩቴስ ሉታይመን ዮጅራቴ ሙፈተኛ ታፍቆርቸ ገይስናፍ አከለሚ ኢትዮጵያ ተኮት ምርገ ኮንጋ ፈታጅራ ኤሰጅራ አባወራ ኮይሳ ከጅሩ ሞቱማኑ አቤክስ ጀቹን ዱበተን ሃሉም ወልፈካቱን ወልተጂ መርሰሪቲ ሮሃውን ደሱን ኢሞቶ ወይታፍ ሲያሳ ደሱን አንከምቤ ከምቱፊ ከናንድረስ ሚልቶ ሚዲያ ባይተው ዳንከኑ ጀቴ ጋዜጣይስቱ ማሃዛ መሐመድ ቶርበንደር ጋፈሰን በተዱራ ቃሞሌ ነገይ ጉምሰሞቱ ማቲን መነ ጅረኛ አባይሼ ኬሳ ቀበምቴ አከይደምቴ ሚሴንሶ ተማቲ ኬሳ ሰባይ ማሌት ዱበቹ ሰባይ ማናዋሳ አዲስ ስታንዳርድ ገባሴ ጅራ ቶርበንደር ቤኬስ ጋዜጣይስታን ሴኒሞግራፊ ፕሮግሬሲ ሲያሳ ኢያስቤት ተስፋዬ ጀደም ፍንፍኔ ኬሳ ቀወመኒ ሂደሙ ይሳኒ ገባሱን ኬኛን ያደተ ኢመከን ረቲ ኢፍሳከከነኒ ፍቅረድ ዴቪድ አምብልብላን ከንጋፈተመን እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔ ኮማንደር ፋሲካው ፋንታ ዴቪን ከነኔ አቶመሌ እትጋፈተማን ሰቁንምቲ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፌደራላ ኦቦጄላን አብዲ ዴቪ ከነኒን ጋዜጣስታን ሰባባ ኦጉማይ ሳቲን ሂደሚቶ ቆዩ እንጅሩ ጀደኒጅሩ
ደማንኛውም ዜጋ ጋዜጠኛ ስለሆነ ሳይሆን በወንጀል ከተጠረጠረ
ጋዜጣስታን ሰባባው ጉማይ ሳፊ ደም ተቆዩ እንጂ ጋዜጣዋን ቴፍ ነምኒ ደመሶንታል የጉጨ የካንቸክ ከመቀበሜ ኢሚሳ ቁልቁላ ዋንተኩን ሲትማ ለብሲሮ አይፈጂሳኑ ፖሊሲን ነመሸክ ይቀቡደንዳ ነምኒ ጋዜጣታው ይሳን ሂደም ተቆለ እንጂ አኒ ሀደጁ ተቆተኮን ቁልቁሌ ሲንደንደው ገሩ ጋዜጣስታን ተቆሌ ሰባባው ጉማይ ሳኒ ደምኒ አከማቲን ጋፈቱ ጎቹ ፍደቡን ወልቀበቴስ ኩኒዳንጋ ለብሲሮ አይፈጂሳ ከነሜፍ ከይሰት ፖሊሲን ሃለ ምርገነውማ ከበጀን ወጀታጅራ ጀቹን ዱበተን ጃርማያን ምርገጋይስ ቶታፊን አበደጀዱ ሲፒጄ ቶርበንደር በከይሰ ገባሰባሴን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሳራንገዲ ከይሳ ጋይስ ቶታ ሂዱዳን ሰደርካ ለመፋረት ያካርገምት ኢፕሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
አፍሪካፍ ግዱገለ ሰባሃ ከይሳ ለሚለ ኢትዮጵያ ሂዱቱ ጎዳንስ አከሱመስ በቀጥቱማን ጅራታ ለሚለን ከነንኩን ጅሩሳኒ በፈአዳዳን ሟታኒ አከጅራታን ዮሂማን ወር በቀጥቱማን ጅራቱ ገሩ ሃል ጅሩ ሄዱ አከትልፋቱ ሂሙ ወያንጎዳንቶታ ሙዴ ኩሰደት ወጋ ወጋን ከበጀሙስ ኢትዮጵያት ከለስ ከበጀሜ ኦሌራ ገልሞ ዳዊት ገባሰታን እርጌ
ሐሙድ ደለቱ ኢትዮጵያ ሊባኖን ቤይሩት ጅራቱዳ አደ ጆሌ ለማከታ ተያሙድ ቢየስ ገነኩደ ሰደት ዮለከጅራት ዱበቲ ዮሴና ከሰደበርቴምቱስ ዱርሰ መነነም አከውጅታ ቱርቴ ዱበረገሩ ወጂመታ ሽበነቴ አከውጅታ ጅርቱዳ ከንዱበቴ
ትንሽ የጸጉር ቤት አለኝ ያው ኢትዮጵያን እህቶቺ ይመጣሉ ጸጉራቸውን ይሰራሉ አብረን
መደርፌንስ እትዳታን ከንዱበርቶታን ቀባ ለሚለ በኢትዮጵያ ቱርፌ ፈየደማ አኩመን ስቱ ሂሜ ቢየኬ ወንትፈካቱ ጅሩ ገሩ ኢትዮጵያር አስወያ ለሚለን ኢትዮጵያ ሄዱንስ አዝራቱ
ሐሙድ ጅሩ ለሚለ ኢትዮጵያ በሩ ጅራን ይወምቱ አከዝጀቲ
ስራ ነው አሁን አብዛኛውን እህቶቺ ቤት ነው የሚፈልጉት ውጭ አሁን በፊት ቢሮን ብናገኝ ሰራ ነበር ባንክም ብንሰራ ነበር
ኦቦሎኒኮ አዝራን ለሚለን ቢያ ሆጂ በርባደን ይሆጀቱ ዱራን ዋጅረስተው ባንክ ሌናን ነፍኔ ቁልቁሌስኔ ቀርሺ ጋር ያርገነቱሬ አመገሩ ገቲ ሳባሲያሳን ቀርሺን ኢሳኒ ገዲውኤፍ ኢሰዲ ኢሳኒ መነነማ በርባደቱ ሄዱን ማሊፍ መነነማ ዮሆጀቱ ቀርሺ ቢየሊባኖኒን ኦዶንታን ዶላራን ሲከፈሉ ከናፍ ሆጂ መነነማ ሆጀቱ ሄዱን ደርቤስ ከነከንደበን አስቤሩቲቲ ዋንጅሩ ሆጂ ጉያ ጉያ በርባደቹዳ ሰናኒስ ከንጅራታን ጅሩ ወንትዝቶሉ ቢየና ሆጀቴ ወነቲምብልቱን አብዱ
Akka mudjettutti Beirut lammilee biyyaa hedduutu jiru. Kaan mana kana. Kaan mana karaa seeraa walii galteen naqan keessaa baqatanii kan ba'anii jiraatan, kaan ammoo seerummaan kan jiraatan jiru jetti. Sababa hojjettoonni mana seeraan naqanii baqatanis yoo himtu, yeroo hedduu yoo mirgi isaanii sarbamuu fi dhiibbaan irra ga'u baqatu jetti. Seera lummaan jiraachuun rakkoo muraasa qabaatus lammileen biyyaa hedduun mirgi isaanii sarbamee jiraachuurraa sana filatu jechaanis dabalataan dubbatti. Ganna lamaas Libaanoon rakkoo siyaasaa biyyattii miidhaa jiru keessa jirti. Kunis dinagdee biyyattii kan miidhaa jiru yoo ta'u, gatiin qarshii biyyattii 190 ol gadi kufuun isaa qaala'insa jireenyaa 137 ol akka dabalu taasisu Bloomberg mootummaa biyyattii wabeeffachuun gabaasee jira. Ta'een kun jette Amud, godaantota biyyas jiraatan irratti miidhaa geesseera jetti.
Nagaruchi tawaddadu inna yemnagany yenebaru kufiyaa maqannas.
Wantoonni hedduun ni qaala'an. Kaffaltiin durnuuf kaffalamus gadi bu'e. Fakkeenyaaf duraan hanga dolaara 600-700 nuuf kaffalu. Amma garuu yoo baay'ate 300 qaxaramu ijoolleen. Wantoonni martuu garmalee qaala'an.
Kun ta'us jette Amud, Beirutitti jiru moo'achuun salphaadha jette. Akka nama godaansatti jiraatutti garuu egeree ofii tilmaamuun rakkisaa ta'u himti. Biyyoota Afrikaa kaan keessas lammilee Itoophiyaa hedduutu jiraatu. Kaan dhimma hojii fi godaantummaan jiraatanus hedduun garuu baqattummaan biyyaa ba'anii warra jiraatanudha. Eliyaas Abubakar baqattummaan Keeniyaa Nairoobii jiraata. Gana 20 dura karaa Somaaliyaa akka biyyaa ba'e kan dubbatu Eliyaas bara 2011 ture karaa Dadaab gara Keeniyaa kan seene. Abbaa ijoollee 3.
Maatiin qabaa, ijoollee 3 qabaa. Ammaaf manuma rifeensaa dalageetiin maatii kiyyaa jiraachisaa gaarrabbumatu na gargaara. Ammaaf gaahumaan jennu gaa rabbuma irratti hirkannee jiraannaa jireenyi immoo akka malee nu ulfaata jechuudha. Keessattuu nama maatii qabuuf baay'ee tokko ulfaata jireenya.
Achi magaalaa Nairoobii keessa yeroo jiraatamu maaltu baay'ee cimaadha baqattootaaf keessuma?
Durii fi yeroon ani gara Keeniyaa dhufu Oromoon baqatee biyya kana jiru koominiitii qaba ture. Koominiitiin kun yeroo namni baqataan haaraaf ni dhufu hanga tokko jireenya isaatiif yookaan immoo iddoo galuuf hin gargaaranii ture. Ammatti immoo koominiitiin sunis hin jiru diigamee jira. Namni iyyuu ganda gandaan iddoo jirutti wal ijaaree jiraata. Kun immoo namoota haarawa gandi isaas hin jirre yookaan immoo namni isaas keessa hin jirreen baay'ee tokko itti ulfaata jechuudha. Iddoo tokkotti rakkatee jiraachuu hin danda'u. Jecha akkuma nama hin qabne tokkotti baay'ee tokko rakkata jechuudha. Namoonni nama qaban yoo nama isaa bira dhaqan namoonni nama hin qabne sun immoo yeroo karaa irratti kufuu argina jechuudha. Yeroo namni hidhamee nama hidhaa baasuuf haadhamnu argaa jira jechuudha. So baay'ee tokko ni ulfaata.
Kumarraa Baacaas baqataa biyya Sudaan magaalaa Kaartuum jiraatudha. Bara 2016 biyyaa baqaan bahe.
Baqachuudhaaf biyya ollaatti dhufne. Biyya ollaatti dhufnu kunis daran isa biyya keessaa caalaayyuu waan ulfaata. Addatti immoo yeroo daangaa irratti yookaan immoo yeroo haalli jeequmsa isaanii jabaachaa dhufu karaa garaagaraatiin dhiibbaan baqattoota biyya ollaa jiran irratti ni ta'a. Fakkeenyaaf yeroo baqattoonni biyya kana keessatti yeroo qaala'insi jireenyaa isaanii irratti ta'u dhiibbaa jireenyaa dhufe kana irratti isinillee shoora nurratti taphattan qabdu jechuudhaan yeroo isaanii doorsisa akkasii baallee ni jira. Kanadha baay'ee ulfaataadha. Darbee walumaa gala biyyi tokkos gargaaruudhaaf ofiisaafi tasgabbii qabaachuu qabaa. Yoo lammiilee kan isaatiif iyyuu tasgabbii qabaate irra darbee nama kan biraa iyyuu gargaaruu danda'a waan ta'eef mirga tokko iyyuu hin qabnu jechuudha.
Kumarraan Sudaan keessa baqattoonni akka isaa hedduun akka jiran himee hojjetanii of bulchuuf garuu baay'ee rakkoodha jechaan dubbata. Eliyaas kan Nairoobii jiraatu darbees kumarraanis baqataan jireenya mo'achuuf tattaaffiitti dhimmama malee waa'ee garee yaaduun rakkisaadha jechuun dubbatu. Guyyaan godaantotaa akka addunyaatti muddee 18 yaadatamee oola. Baranas jarmaayaan mootummootaa guyyaa kana mata duree sochii godaantotaa to'achuun faayidaa gaarii foolchuu jedhuun yaadate akka oolu ifoomse. Jarmaayaa mootummootaatti dhaabbati godaantotaa ayom Itoophiyaatti guyyaa kana kaleessa kabaje. Hoogganaan damee waajjira ayom kan Itoophiyaa Jiyaan Jiyaawo bakka buutoleen mootummaa gamtaa Afrikaa fi kan argamanitti ayyaana kana gubbaatti haasawaa taasisu waajjirichi VOF mirkaneessee jira. Mr. Jiyaan erga dhukkubi koronaa mul'ate godaantonni gama hedduun rakkoo hedduu keessa bu'iman. Jarmaayaan mootummootaa fi biyyoonni hedduun ayyoomi godaantotaa fi namoota kaan gargaarsa akka taasisuuf deeggaraa jiraachuu ibsanii biyyoottan addunyaa godaantotatti karra cufachuu irraa simatanii faayidaa dinagdeef akka oolfatan gaafatanii jiran. Jarmaayaan mootummootaa akka jedhutti ammas addunyaar godaantota 1,200,000 fi 1,600,000 oltu jiru. ከባሰ ገለ አሜሪካ ፍቅልሙ ዳዊት አዳማ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ነፋኖ ሮሞ ገልገለ ከሳ ሰላማ ፎለካ ጀልቀበ ሀንገሳ ሰዲት ሰንበታፍ ድልበተ ሳተላይት ኢዳን ሰገንታ ደበርሱ ካናራ አዝረትራውታ ከንስንከሱ መሴ አንቱጁበ ሆራቲ ቆጲ ቦሪቲን ወልት ዴብ